zimisele ukuhlukana nawe ndoda manje ngikhathele imisebenzi yakho bengingazimisele ukuhlukana nawe kodwa manje ngikhathele imisebenzi yakho.
You were the one that I love. Broke all my love and my trust. Wiped away, you're my last. Wasted my time in you, ran with the funds. All my invest that I had in you. Half of my life that I gave to you. Never ever did I lie to you. Show much how I value you. Was your ass, you my Pikachu. When I closed the eye, playing peekaboo. Just like the day when I met you. Then I face you, trying to run away. Then I chase you, trying to catch you. Like the morning sun, you were statue. There were so many, did mistake you. Like the ministry, did I pray to you. Broke them laws, now they wanna arrest you. You were so pure when I met you. So real, not fake you. Two sides, I guess you show me one, but I believe it, cause I needed you. Capitalize on my weakness. Spend on my match on your B-day, cause I treated you like a queen. Now you were royalty with no politics. Skip all the formalities. What you left that I was so crazy like a lunatic.
Mengingazimisele ukuhlukana nawe ndoda manje ngikhathele imisebenzi yakho mengingazimisele ukuhlukana nawe.
Told myself now I gotta man up. Tell it straight, yeah, I'm really fed up. Toast now, pela nesilungu sengidiniwe. Ngithanda ukutshela kuthantombi bongiphoxile. Kade bengitshela abangani ngingalaleli. Bethona similo futhi akusihloniphi. Nothando lwethu akuhloniphi. Manje ngikubamba oqotsheni beqine khonini ethaveni. Usuphotheni engude esandleni ubhema nokwayo. But usujayiva uzuphinde ngomkhaba. Dlala ngendu ngathi uzodwa wabantu. Shona phandi ngevosha hamba ngamadolo. Ubhekwele imanzi ngathi ubhula amazolo. Plus awukhethi kwifriji uyathela. Ubi ugologa amadampi isava nebekuza usangithi yonke insipho iyawasha. Ehhe. Futhi abayeke ney'ndaba zakho. Otherwise ubafake ethoilethi ubaflash. Futhi wazinyanga enkulu wena uma ligaja ungangirikha ngikushade ngenkani ungangithandi. Hayibo. Lapho udlala uphethe inkawu zesandleni. Uthi phela wena waziwe emthombeni. Bebengaza beza ubabeke esithombeni. Hhayi mani bangaqhuza inyonga. Otherwise bangahamba bethwela amapopo. Futhi kwintombe yelusi. Indoda ungayijakha ngesithwebu njengegusha abahambe bebuze. Ibeza inyoka abahambe bebuze ukuthi uqinisile nje noma uyethusa.
Mengingazimisele ukuhlukana nawe ndoda manje ngikhathele imisebenzi yakho mengingazimisele ukuhlukana nawe ndoda manje ngikhathele imisebenzi